Destiny, best in music, Lap International, music, j'ai tout prêt.
Tunavuka boda, so kugombana na watu. Tunavuka boda, tunaishi na watu. Tunavuka boda, we usisubutu. Tunavuka boda, tuko mazubute. Tunavuka boda, tukamata kijete, tukikimbiza sete. Tunavuka boda, boda, boda. Tunabeba taifa, linakuwa kubwa taifa, nasikika kima taifa. Tunavuka boda, kwenye kufoka foka. Tunavuka boda, we stuka. Tunavuka boda, tuadisi, watu flani, tusikike kwenye lamani. Tunavuka boda, so kuongelea maisha wa kitu na flani. Tunavuka boda, so kuwapoteza kwenye lamani. Tunavuka boda, so kuwapoteza kwenye lamani. Tunavuka boda, 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 boda. Kenya, Uganda, Tanzania, vuka boda, jitu ba mina vuka boda, Zambia, Rwanda, Burundi, vuka boda, Msumbiji, vuka boda, baka Nigeria, vuka boda, Nangwa, South Africa, Marawi, vuka boda, yeah, jitu ba mina vuka boda, yeah, mama, tunavuka boda, Dar es Salaam, Ringa, Mtwara, Mwanza, yeah, wewe. Tunavuka boda, fresh na be fresh. Navuka boda, unapata zetu cash. Navuka boda, kwa sababu matamshi. Tunavuka boda, suku watusi. Tunavuka boda, hashtaki nukzi. Tunavuka boda, kibosi bosi. Tunavuka boda, suku walosi. Tunavuka boda, boda. Pia tunavuka boda, kwa michana navuka boda. Fata hii nyayo, tunavuka boda. Suku piga miayo, utovuka boda. Wanakubali, popote unapoona sote hii wanaona shwari. Chuki ni hatari, ni hatari. Wao kimependekeza kile metari, ya metari. Na kudondosha chari, chari. Kama lapa wenu anaweza vuka boda, kwa michano, basi mwache peke yenu. Msimwache, awachane tu. Awatusi tu. Yeah, una kifua kikubwa. Unaonesha misuri, si unaonesha uo kubwa. Wa hiyo misuri, unaonesha ukubwa. Wa kufikiri, ndio maana vuka boda. Boda, yeah, unaweza jiona mbavu. Ukawatoa watu mbavu, sababu wewe ubavu. Lakini sisi hatuvuki boda, ukupigana na watu, whatever. Navuka boda, kwa misenge, mikafu, navuka boda. Jia, navuka boda, tuke stars.
Nimevuka boda, tuache na zetu vuke. Navuka boda,
zetu baya.
Nimevuka boda, 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 boda.
Taifa stars nayo, ifosi vuke boda. Kama tuyo stars, nimevuka boda,
boda,
yeah. Ene asila na uchongo, naonesha kwa nikipasa. Yani yote na yote, tuvuke boda. Yani kama unavuona, president, mama Samia, alipo. Vuka boda, nasi nataka tuvuka boda, boda, unavuka boda kwa uwezo, unavuka boda kwa uwezo, unavuka boda. Kama na hii voko na ujazo, unavuka nayo boda. Ndo hivyo yane, uwezo unafanya uvuke boda. Ujazo unafanya uvuke boda.
Misozo waifosu uvuke boda.
Kujiona mwenyewe uwezo ukavuka boda, yeah. Hata kama uwe mkari pepe, bila akili, bila kufikiri, bila kujenga taifa lako liwe na amani nzuri. Utulivu mkali, uwezi kuvuka boda, boda, boda. Kama unachonganisha watu wagombane wenyewe kwa wenyewe, uwezi kuvuka boda. Kama utaki taifa lako liwe kubwa zaidi hapa, uwezi kuvuka boda, boda. Miundo mbinu mizuri, shule nzuri, hospitali kali, mashule mazuri, ndo nafanya situvuke boda. na mejitu baya nishavuka boda. Nataka na nyewa nyuma mvuke boda. Struka mwana umevuka boda. Usioka kulupuka ukagongwa na nyoka mstuni. Afu sivuke boda.